away. I let this summer. Bali na wewe, nasema sina stoli na wewe. Kamwe sina cha kuongea na wewe. Mapenzi yetu ukakata shina, eti siendani na wewe. Sawa unanipenda, na mimi nishapendwa. Nafasi niliyokupaga uliishaichezea. Ulisema sitopendwa tena, bona nishapendwa. Sasa hivi sipewi makolokolo, kama yako nishatema. Minawe, tushachana minawe. Minawe, tushachana minawe. Minawe, tushachana minawe. Minawe, tushachana minawe. Huyu wa sasa anajali, anajali, anioni kama kolo. Kitandani odali, odali, wabilinge bayoyo. Nakupa pole, we pole. Kama kojo lishakubana kakojo ukalale. Tena unikome, unikome. Kuniteksi asubuhi sipendi, suri niona mnyonge. Sawa unanipenda, na mimi nishapendwa. Nafasi niliyokupaga uliishaichezea. Ulisema sitopendwa tena, bona nishapendwa. Sasa hivi sipewi makolokolo, kama yako nishatema. Minawe, tushachana minawe.